other DJs wanna be when they grow the f*** up. It's the one Chase Kenya in the mix. DJ Chase Kenya.
Took it fry back and sis come my guy fuck around.
Mambumbaya.
Now I see you and talk about the ride.
DJ Chase Kenya in the mix.
Changu damu squeezing and rarukia mba laki mamo kituliza.
Kabla pumbi niwe tapini mwataka visa manezu kukunwa.
Taking this party to the next level. C-H-A-S-E.
Yeah. School mingi do. Nimekiwa madawa, sezi kuwata. Kila malu naenda, mina kufuata. So goku kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Yo manza lipigia sumi, hata simjui. Mime kwa studio, tutukua nae wapijuzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango angi kuhoze, kutaka kudi nimefungua. Unasema pana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini, bazi zenambia.
Kenya in the mix.
Hey Raj, Danamaz, don't do your collab on a Easter, sasa sinidiamu.
Nenya mabeshte wanati, mabeshte mababi, mabeshte kila mahali. Niko tayari, Ikeni, Ina madada wenye ganda, madada wenye figa, madada kama tumewashika, hebu wika. Ikeni,
K-Y-R-S-E, I'm a chata. Nipe konyagi na kuroga sita wata. Kawa nishuku na uliza unaswala. Nipe kalamu mina kupa uvasa. Oh, rhyme zangu mina kamilisha. Kwenye mic, mina wakilisha. Nanyo safari kama tazi nimevishwa. Kwa club, hao madem na washika. Mpaka wanawika, sikia nimefika. Dance floor, tunakatika. Tunateza, tunasambaratika. Siyeze itulika, niogopa nishatika. Sasa kila mtu na awe kukatika, kukatika. Mishu wanati, mabeste mababi, mabeste kila mahali. Kutayari,
It's none other than DJ Chase Kenya in the mix. Kaboom! Lamba Lolo.
Maisha angu jamu squeeze na rarikia mbala kima mwakituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa ama naze kukunywa. Ona venyeleza angu zimerefuka mpaka hata niambia zipunguze. Walikuwa na fria nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si. Na zote zikopoa kapte limekiwa mnazi ya memigusiwa. Kengo mina kubamba basu katike neke na kushika songwezi sauti ya tende. Chukua tali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, sitoke nae. Leo hata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukitua yako. Staki ukatike sana mpako vunde mguwe nsidi yetu kuimba.
Kenya.
Ma MC nimekuja tena kuwatinga na Kiswahili ndio ninawakilisha. Hii vita yakifanyika yanafanyika unapokaribia speaker na kuhisi kama heaven umefika kwa sababu ya hino kolabo mpya.
Uncle Joe
ni Isa Mipi Keira Toaleta kila mwaka tuna moto pambia huu mwaka itabaki imeacha kila mdia mchanga
mwaka kilo zao kama tutabamba.
To the open, number one, need no option. Shake your body to the motion, we need no magic potion. Cato lang, cato wang, every track is a bang.
Definitely one crew, virus is the gun.
We are hot in the block, here smoke in your lungs. Me a time, me a track, see your gopas out come. Now sing, let's sing to the songs that we sang. Everything that we did is about to be done. Big pin representing for the whole town clan. Aye, our let's chill, let's make another plan. Aye, our no doubt, straight to number one. South Sea's finest, we are the veterans.
Who wants to
Kenya in the mix.
Mafuta kibiriti nipate kuwa chemsha kikamili tipate kuwa amsha
ili nama kichupate kuwa choma kisha wapate kucheza hizo ngoma
kwa sababu kila mtu yajua kuna traki ambayo inagonga kama traki ya ogopa bumba bumba bumba
basi weka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
mama.
kama yai kwa karapa.
Boss meshika semama.